kijana barubaru na wewe. Ya dada, I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Leo nimebai bamba, leta mamako tuonge. Tuliko sana tangu masikio ni topoe. Hii namba ni ya mse wa movie hapa base. Usireply hata kikutext. Uliwacha kubonda, tangu kuku zenu zende missing. Miliacha kushuku ule mkisi kuna ukame. Na hopa bako aliunda fence. Nagopa sano kuliwe na fizi. I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, keke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, keke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, keke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe.
Throw some balls ni pigane juu yako. Ni bonge na God ni mwitishe bei yako. Ni lale chini unikalie kichapo. Ni bonge na gang do tufike ro rasho. Pia na die tu atese Nairobi hadida. Couple goals too much outfits Adidas. Kubali ni kushike ni kukunjie kwa cab. Shukuru ex wako I'm glad aliku dump. My gold una glitter. Fashion killer. Grass is greener when the thighs are thicker. Na picture yo tumbo iki get bigger. Nataka ka boy unadeka kwena sister. 2 hours on a video call na we. We feel like a minute we can do this all night. Ukigolo akuna low siezi break. Uko lonely, I'm a cruise to your end.
I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, keke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, keke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, keke, kielewe, kielewe, keke. Natafuta maka, nishapata jiko. Kama cheating ni drugs, niko detox. Mfuna nipa uhai, kuna symptoms. Safisha signal.
Neza grow some balls ni pigane juu yako. Ni bonge na God ni mwitishe bei yako. Ni lale njaa unikalie kichapo. Ni bonge na gang do tufike ro rasho.
I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe.